kufana na bulungi kairuluvira kishinsuza nkukuna dembenga lumonde obulungi bugenda kunzita olumumba gamba kuba akafaananyi walinga neewulidde olwebe yalwabannamanda olulijjula kidala singa benjagaddeko bonna mbagatta ne baddamu ssente naalibaza bulindo nga n'empewo bwetanyeenya kutu nange rubbiya zannema nenkwasamu baganzi omuyiggo gwe mbaddeko emaye bujasi tegusaze kwasiza nataakaweewo siri wammamba sitera kusotera omu bwe kujja nkagujulire nataabawuusi wozuukukira odduka ebikunta onaabira n'amaaso si lugambo obulamu katonda kagezo bunkwasaako n'alwawo okutegeera jamutegeeza nakati ensonga endeese mbaka ekidongo ye mukyala gw'olina okuwasa tofuna emirembe anobye ne gw'osigudde okumuleeta ewwo weetadde embulabo singera omukesi linga akutte sente embulumi n'ogula ettaka eririko enkaaya n'ekasenge bwe nkodowalira amagezi walukaga mbeera ng'anyobye katonda sirikyuza mutwe osigula mukamusajja oyo tewewaana emunnanga entaana obeera ng'aguza ettaka eririko enkaayana likulebukanya bwoya kugwa ntumbwe osigula mukamusajja oyo tewewaana emunnanga entaana obeera ng'aguza ettaka eririko enkaayana likulebukanya bwoya kugwa ntumbwe asiguddwa abaddembe okukutegeera kkirizagaana aba ateekeddwa kutaama n'asooka kukolimira okumuttira eddya wabba maama baana bawunya obuwulu emmindi afuuwa nneneko ofuna ebibamba ssente abadde ayoloola boosiraana migemera wala olumu nagyo givaayo tubasanga abattiddwa mu by'omuzannyo njagala mubeere balamu bataayi bange kwe kujja mpumbirira owona amagombe omusiguze yeewaana nsabyo biveemu weddiza nalumansi mukakayemba osekuuta emitawaana nga gikulumba amaalo goyolesa olinyeza emagombe terikirikira mukyala tujijiira kugatta n'omusiguzi okukumanyiira omunafu ekimulwanya kumuyimbirira era atunda puloti okukusaanyaawo bulumi bwa mukyala we bwe bulinnye nnyo akemebwakoleyo ekintu ky'obutujju omukumu abeera alina okuziikwa eyabba oba eyabbwa muga katonda entaana y'omusiguze tekuba luki lwaki weetiba ekizibweko obulw emirembe obutabutane osigula mukamusajja oyo tewewaana emunnanga entaana obeera ng'aguza ettaka eririko enkaayana likulebukanya bwoya kugwa ntumbwe osigula mukamusajja oyo tewewaana emunnanga entaana obeera ng'aguza ettaka eririko enkaayana likulebukanya bwoya kugwa ntumbwe nti nyimba bikisigula naye ekizibu okwerabira bbamu ga katonda kamutanda abenga yazaalayo okugamba babeera n'ebibagatta nga banyumyera oluusi beerabakaawo kiki ekivaamu bajjukanya nsonga ziri omukazi eyasiguddwa okumwesiga ennyo kkiriza n'obwongo obwo oliko ekikyamye mukwano gwange esekirijjawo ekinaawa yasigula mukaano liwali emugongo yamubba yazadde akaanako obulenzi emyaka kaalimu ebiri emyezi musanvu seeki n'akaweerera okukambazanga okukajjanjaba ate n'okukalisanga kumbe ne anodi wali emugongo asasula ebintu byebimu abakazi owunga ye yali ddiiru ya mukyala nakiranda kugambye n'azannya bali okukira entanga basekirijja efunayo embuto zirinya ng'olubuto olumuddo olwalimu abalongo baabaana abasatu abatali balongo nga bafaanana nnyo kali akazaalwa emugongo mu kuziika jjo sentamu ekinaawa ezireeta akatamiifu k'emugongo kajja kaleekaana nnyo ffena ne twesika zaagala mubbi zaagala mubba aliwo kikirijja omubbi w'olulango wabba mukanodi wali emugongo kaiza naawe bw'ogenda ozubula amatooke gwe wabba bane gwe mubbako nga beegiriza muvumanyi abatamiifu naye tubamu olumujja otwala abaana ku musaayi bwe balidda nga baboyenzeserwa dda ndayidde okuva ku nguuli mbaka obutunda bigambo byakatamiifu baganda bange byabobya sekirijja omutwe omuteesi yayinawo obusazi bwawo bw'amatooke n'agenda akebeza abaana n'obukambwe z'abatamiifu bannemera nabavaako babane bwino okugambye okutaba nfuufu ebyava mu ndaga butonde wali nga tebiwoomya nakabululu kwali kuswala amaziga mukwano gwange sekirijja kubataana abaana yafisaako balongo abasatu abasigadde ennaku eri mu nsi bali bano digwe yapake chimyula sechirija mukweta mwesi fitwa mujja kakachupa ko butwanga yejja munsi sabete kalino kulirongosa kwesulira abana zelivonana nakuba chala bweri tolikole wasibo mwana na yenga limulijjo ekyo busiku zete mwerabira tolibo sikudentana mutayi wange fana nakaguza takeri nikenkayana
Remember when you got it back? www.djericom.com